Agora não vai fazer
nada.
Eu sou Yoruba Kukumunu. Yoruba Mana. Yoruba Vu.
Ora, viu, Zine Zakariko?
Yoruba Vu.
Yoruba Vu. Yoruba Vu.
Baboneka nk'abagwiriwe n'ishyano mu magambo yuje akababaro akumiro n'agahinda uko niko abatuye mu mudugudu wa Nyarugugu mu kagari ka Busanza I Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali ijwi rya Amerika ryabasanze ni nyuma yaho hamenyekaniye inkuru y'incamugongo y'uwitwa Denis Kazungu ivuga ko yasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu ijwi rya Amerika rigera muri uyu mudugudu twasanze inzu yari yonyine y'uwitwa Augustin Shyirambere ariyo Kazungu yabagamo Ninzi ifite uruzitiro rw'imiyenzi kandi kwinjira yo bisaba kubanza kunyura mu marembo akingishijwe urugi rukozwe mu mabati akomeye aho biboneka ko yaba yaracukuye icyobo ni inzu nto yegeranye n'iyo yabagamo abaturage bavuga ko yari yaragenewe ubwiyuhagiriro ariko bugari aha niho biboneka ko itaka ry'inombe ritukura Kazungu yaba yaracukuye muri icyo cyobo yari gumishije muri iyo nzu imbere Iyi nzi nzego z'umutekano zayisenyeho igice cya ruguru n'icyo hepfo kugira ngo zibashe gutabura abo bantu kuhagera byasabaga no kwihanganira umunuko w'icyuka cyagusanganira gukinjira mu marembo Gana Yesayi ugira inshuti atubwira ko azi Kazungu kuko babanye Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri mbere yo kwimukira mu Busanza
banje kujya akora amamashini Nyarutarama ko gena narahabaye noneho ariko akajya akora utudega two kwiba amamashini n'amatelefone bagahora bamufunga uraniremera dosiye irahari mu murenge yahora gafungwa Kazungu riye yaje no gushaka umugore uturuka ibutare barashwana umugore arigendera
amakuru ijwi rya Amerika ryatangiye kuyamenya mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri akavuga ko Kazungu yabaga mu nzu atishyura ubukode bwayo kandi ko inzego zibanze zakunze gushaka kumusohora ku ngufu ku busabe bwa nyiri inzu bikananirana ku byabaye abaturage bakavuga ko inzego zabigenze mu biguru ntege bituma hapfa abantu benshi
urumva ni ikibazo nta bintu batagiye bahaga ciro kandi kirego baragiye bakihabwa n'abaturage
harimo abantu ngo batakiragamo bataka abaturage ngo bagatabara umuntu yavamo yajya kuregera umunyese barimo umunyese ubahariya ngo akavuga ngo ngubwo mwaba mwagiye kwirongoza urumva ni ikibazo ibintu biba byaraga bize kera ntimugatinye kuvuga ikintu cyabayeho bakurikirana ibintu babiherera uhanda abantu barashize
Ugira inshuti nawe ntabura gushimangira ko hari abakobwa bakunze gutabaza mu nzego zibanze yatubwiye ibyo yiboneye ubwo yari ku igare
ubwo nari mugonze n'igare manuka ahongaho
noneho mukobwa maze subaye ntiharara kwa mujyo inzara yazi muri iyo mukobwa atanyambuye telefone baraje se ntibonge bagahita bigendera hari icyo bakoze se wose nguri hari harara icyo yakoze ni ukuvuga ngo mutwara si batuye hano urumva induru zabaga hano ahari havuga tese reka dukoreshe statement uyu muntu ko iki cyahakoze atazongera kugikora ibyo ntigeze abikora
ijwi rya Amerika ryashakishije kenshi nyiri inzu Kazungu yabagamo ariko ntibyadukundiye hari amakuru avuga ko beneyo n'abandi bafitanye amasano bagizweho icyoba cyo gutanga amakuru utereye amaso ku ruhande nk'umuntambwe ijana niho ku muyobozi w'isibo ryabereyemo aya mahano kwa mushate duhereye mu rugo ariko ntacyo twagezeho urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB narwo ntirwitabye telefone igihe twaruhamagaye ntirwanasubiza ubutumwa bugufi twarwoherereje ku rukuta rwa Twitter mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri RIB yanditse ko ku bufatanye n'inzego zibanze n'iz'umutekano yafunze Denis Kazungu cyekwaho kwica abantu yarangiza akabashyingura mu nzu ya kodesha giherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza RIB yavuze ko Kazungu afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro igihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro w'abantu yaba yarishe hanyuma dosiye yigashyikirizwa ubushinjacyaha ntitwabashije kumenya inkomoko ya Kazungu ndetse n'umwirondoro kubishwe amakuru twamenye mu gihe gikorwa cyo gutabura abo bantu cyari kirimbanije yemezaga ko hari hamaze kuboneka abantu bagera muri 12 aya ni nayo twasanze abaturage bahurizaho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ijwi rya Amerika ryakunze kubona abana bagendaga batoragura amaherena aho Kazungu yabaga bavuga ko ari ay'abagore ubundi bikagaragara ko mu bo bataburuye hari ibice by'imibiri byagiye bihasigara nk'imbavu byashoboka ko byatewe n'uko byakozwe nijoro yewe hari n'amasogisi biboneka ko yavuye mu cyobo amakuru akemeza ko yaba yaratangiye kwica abantu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka abaturage bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo
nka leta icyo twayisaba kuvuga ngo ni ukumufunga burundu ko yajya ara ku karubanda akaraswa kuko si umuntu wo kuba mu bantu urahari inyamaswa zibaho zikagira igihugu akamaro hazaza muri pariki ariko inyamaswa muntu ntabwo ikwiye kuba mu bantu
bazakurikiraho yagiye aba hose bazasanga yaramaze abantu kandi noneho ngo yarafite abantu bakorana nabo bazabashakisha kuko ngo yica yabakebaga n'imitwe n'impyiko ni akabijyana aho yakoreye ibyaha nk'ibi bakamurasana ariko akabanza gatanga makuru yose
abaduhaye makuru bakavuga ko Kazungu yarafite deni ry'amafaranga 170,000 ariyo ntandaro yatumye bamusohora mu nzu ku ngufu bakabona gutahura icyobo yemeye ko ariwe wagicukuye hakajya ashyiramo abakobwa uwaduhaye makuru ari nayo yabaye kimomo mu baturage akavuga ko Kazungu yasambanyaga abakobwa yarangiza akabategeka kumuha amafaranga mbere yo kubica ni inkuru tuzakomeza gukurikirana ehe ubugira ubusa ijwi rya Amerika y'i Kigali.